xafladan oo ahay tito ardayda bardaasa kuliyadda kombyuutarka iyo sayniska iyo tiknolojiyada ee jaamacadda Baydhabo iyo waa ka bandhigayana course project iyo diyaariyana walina qibgalaya maamulka sare ee jaamacadda macalimiin arday iyo marti sharaf kale aanaasoo dhammaantii oo ka dhiirigeliyeen ardayda dadaalkaas iyo sameeyana aanoo ku mid ah macalimiinta dhigaasa kuliyaddan iyo waliba iyo sheegana in ardayda dadaalshay iyo mudan in la ka dhiirigeliyo islamarkaana la ka dayadaa
waa barnaamij eedan qiim badan waaye barnaamijkan waanan eedan xiiseo ma weeli maana miyan lamida macnaha insheeda xaflado iyo intaamana miyanmada ma weeli meelan waliba waa meel arday oo insha dhallinyare hal abuuryaale macnaha faanday barnaamijka barnaamij eed muhiim waa hal abuur wabara faandayna ka maana me waa hal abuura samey ardaydan may mudin madan waa laga daydaa madan faanday waa kadayshin buniyad kale waa laga daydaa ama kala ama siigsa si samaylaa ku sii feyna intaas taas tiday kala guud ahaan madan wala buraarujiyey geeg unu rogna waa qarni technology usisba lankastana wadan ogaaday ama kala buraarsanaaday geeg waa xilligii technology-du
meh band deena may samaytana wal oo lan jingin ee amala geekan samay korna eedana anka mahad sentin dadaalkii singiliidan ma inaysan lahaa dadaalkin aysii reebnay hal maalinga systemka gaa ka bandhakii aysiin ku naganay dadaalkiinsii labraabaa ma inaysan rajay maadooyinka kaleenanti isiinsi isku sii fay lahaan bandhakatan systemya antun in ku qurux badan may jartay multimedia jarantii wala ku saarayan networking jo wala ku saarayan kulley may rajay inta sii higa doonan ardayda ka dhiiradin geekantii oo projectyaal kumii walaan ha sameeyan eedanka mahad nage
guud ahaan kulley team IT intan badan way argay kulley in reer IT ayn eednan danayaan qof kasta geeka macnaha dilara barnaamij IT la bannakee qof kasta wuxuu saf kore ku galay kulley anina way kumuddaha macalimiinta IT-ga ati geeka caafimaada la reer walwal bal sheeg qof kasta wala macnaha si gaar ah yacni ihtimaam gaar ah insi ana walwal bal sheeg way oga aaminsanaa in IT ku muhiimsan yihin sababtana yaraan uga etaa kan caafimaadka isbitaalka geeka adigiin baahni iskoolka hoob la fur geeka adigiin baahni macnaha sababta kiin ka baahni walaanta laa ka banna kaha sistamadu waay sistamada lan caafimaadka baradi ma maamulo kor
mukhtaar maxamed isaaq oo ku mid ah mas-uuliyiinta maamulka jaamacadda BIU iyo waliba uu sumaha nagaya macalimiinta jaamacadda iyo ardaydii bandhigan sameeyeen usoona sheegay intii ka maamul ahaan iyo mar walba ardayda ka dhiiri geliyayeen sidii xoogan saari lahaayeen bardoobka kuliyadda tiknolojiyada casriga ah oo waqtigan adduunyada muhiimka ah
may eedanka maad nagay marka koowaad ustaad abdiasiis buraale oo ah macalinkii iyo ardaydiis oo projectun eedka suuradan lahaay oo functional ah hataba laka shaqeeyay koryeera kora habanakan semestarkun waa runtii may eed muhiim laha in muddo afar balood ma sedde balood project noonge laka bandhaka may baahdaase waqti eedan yani juhdi eedan badan marka may ka dhiirigeliyay ardada IT-gi iyo macalimiintio in barnaamijka noonge la sii wada kulley ardada IT-gi batch 4 waa markii koowaad ma ah semester kunkii koreeyay maha bandhakeen project noonge ma leh ki hor iyo bandhakeen kan hatiyeen ku sii suurad leh sababta waliba ahaa may dareemahayta inta ardayda maskantii horan korahayta skillshon horan korahay kulley jaacadda BIU department-ga IT-ga mase faculty-ga IT-ga waa semester 7 may jaree 5-3-1 marka qeyb kasta oo kumadeh may rajeen intii barnaamij kun ardada koreytiyo hasuubiyan intii ka daydaan waa runtii sista hata adduunyu kuqatal rogo mayna marahay wallanka saw information age wallaraan rooga siisan ogsadiin waa age badan yalaha mari
muddooyinkii ka dambeeyey waliba iskuulada iyo jaamacadaha dalka idanka badayna dhikowka maadooyinka kombyuutarka sayniska iyo tiknolojiyada si ardayda xirfadooga sayoon bardan islamarkaana mustaqbalka iyo ka shaqaysana